five star monga pamozi chenero monga ni ozi mvela flow ni ami sozi ivu tonkalazi koza na 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 na
K-Ami Music.
Yeta leta ni 24 bars. Yene iza controller game monga fast. Hika silo nkala fanu siyo mvela jazz. Vela mwe flowela, ichila manzi. Yezo piti la poche atini wine koma fanzi. Kufani kachimwela po performa pa clansi. Mayo what it do what it does. Mizi mai na mitalazi za madazi. Na mahaselazi muma fancy kazi. Ma bus drivers inava jaba mwangwazi. Team Villa Street inspired by Nas. But in the old 60s ibonga tichose gas. KB chiringo satini kapa pose. Leta koma kiti segule koma dios. Tiba chose leko cheke ya kakamozi. Bazive ni vana bafani kama joz. Hii ni ya bonse kuyambila balozi. Holo kuba vemba idila na kujozi. Biti ya chepa ya paka maflozi. Mwene ya kwela monga manzi kufozi. Mafanzi bakamba the crown is yours. Nimbo ze uchosa dia diziri overdose. Haso ya muhudu ndiye ikali motivation. Pera pake ami ndiye pakali occupation. Oh fuck 24 bars.
Bars
Mayo Missy Mina Mitalazi Zama Jazz. Team Villa Street inspired by Nas.
It's a rap. Album coming out soon. Big up to the producers. Killer Beats. Big Busy on it.
K-Army.
Big shout out to the entire K-Army fam. J Cash, Tice, Rich Boy Attitude, Neo, Amerigo. Yes. Album coming out soon. Nothing has changed.
ZAMIMusicBlog.co